kɔɲɔ ye gintanba ye, bolokoli fana ye gintanba ye. Adama tɛ dulɔ min, Umaru fana tɛ dulɔ min, Ali bɛ dulɔ min, a bɛ lɛsogo fana dun. N bɛ kini fɛ, n bɛ to fana fɛ.